say, yeah, on the beat.
Topstar is the music king. Umbiza speaker, leta kamfalmu. Tokozweka, teza kama buage. Ah, washangoma, tambua mindo nani. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king. Kwenye sound ukidhani niko low, nikicheza ka king, utajua niko ring, yeah. Na kuroga na kava ziko juu, nikiangusha hapo tune, ziko dope, ziko hairi. Watu wangu hapa form ni kucheza, hakuna risto basi cheza na karidu. Changamka na madanya wako ndani kisha lanta kuroga, this time tabulola. Teka 10 unavunja tu masamu, shika jaba ongeza hadi whiskey. Washa nare ukichoma hadi nguwai, ngoma moto tunacheza kwa kurogwa. Pale hocha kwa zabe na alanko, juu ya kiti tukicheza tuna stingo. Ras cheza, kata tumizinga. DJ Shalo ndio king wa the music. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king, yeah man. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king. Timba pori, ngware ngware, zenge zenge, tikitaka, tesa tesa, mtapeli, tuko wote na DJ Shalo, kwenye sound ukidhani niko low, nikicheza ka king, utajua niko rieng, na kuroga na ka vibe ziko juu, nikiangusha hapo tune, ziko dope, ziko high rate. Watu wangu hapa form ni kucheza, hakuna risto basi cheza na karidu. Changamka na madanya wako ndani kisha lanta kuroga, this time takulola. Tikitaka tunateka tuma manze, DJ weka, cheza kwa kubanju. Washa ngoma tukiplay hadi midnight, vichambaya wakicheza tunadoba. Madenge wakicheza wakibend bend, kalikali wanabaki wakitwak twak. Tamu tamu tukidrop kama OG. DJ Shalo ndio king wa the music. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king, yeah man. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king, yeah man. Music, music king. DJ Shalo is the music king, yeah. Music, music king. Mezin Shalo is the music king.